E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upo kōkorero o te wā, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, mēnā tātou e hihi ana ki te haere ki te papatonga rewa I te whanganui a tara, me whai tohu kano ārai tātou. Anā ko ngā whakatau a te kāwanatanga e pāna ki te pūnaha ramatoru, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Nā, kua puta te whakatau I te papatonga rewa I te whanganui I ātara, me mātua whai ngā manuhiri katoa I te tohu kanoārai e uru atu ai rātou ki te whare, hei tā te tumu a whakarai o te papa ara hei tā Courtney Johnston me te kai hautū Māori me arapeta Hakiwai. E tika ana kia pēnei rātou kia haumaru tonu ai te hunga kā kuhu ki te whare o te papatonga rewa I nā rā hoki ngā tamariki kei raro iho I te tekau mārua ngā tau. Ara he tamariki rawa nō rātou ki te whai te kanoārai kā mutu nā ko nā kā noho whakarai rai rātou ki te ngau a te kōwhiori. Hei tā tākuta Hakiwai, he mea nui te hauwara o ngā kaimahi, te hauwara o ngā manuhiri, te hauwara hoki o te hapori o te papa. Nō reira, kua pēnei te whakatau, ara kia haumaru ai te katoa. Hoi anora e te iwi, kua whakatau te Premier a Jacinda Ardern, hei tēnei wiki ka tuku ia I ngā whakamārama hohonu, a whānui hoki mō tā tātou whakawhiti I ngā taumata ōhiti ki te pūnaha ramatoru. Hei tāna kāre a Delta I te haere kīhia, nō reira me ako tātou me pēhea tā tātou noho tahi, noho haumaru, me te ngāngara nei e karapoti ana I a tātou. Hei tēnei wiki ka pute he tautoko I te kāwanatanga ki ngā Pakehi, kia pai ai tā rātou whakahaere a rātou anō me te tohu kano ārai ka whakamahia e ngā kiritaki. Hei tāna he haumaru ake te pūnaha ramatoru I ngā taumata ōhiti. Me te aha, hei te wainganui pō o te tuatoru o tihema kā neke te katoa o tēnei whenua ki te pūnaha ramatoru. Nō reira ko te paraere te tuatoru o tihema te rā tuatahi o te pūnaha ramatoru puta noa I te motu. Ko te pōu o te pūnaha ramatoru nei ko te tohu kano ārai. Ara kia uru ai koe ki ngā whare hā kinikina, ngā toa kuti mako e ngā whare kai, ngā hūrei o te raumati, te aha atu, te aha atu. Hei tā Jacinda Ardern e whakai ana hoki te kāwanatanga, mēnā rā he tohu a kanoa rai tā te tangata kei tāmaki makaurau e noho ana, e pai ana kia kuhutau a tangata ki ngā toa kuti mako e o te takiwā a tēnei tai tēnei. He whakamātautau tēnei nā te kāwanatanga I mui te whakawhiti pū ki te pūnahara matoru a te tuatoru o Hakihea. I tū te rā kano ārai tuarua o te rōpū mangu kaha I whakatāne I ngā rā tata nei, hei tā rātou e mōhiwana rātou kei te whakatata atu te kōwhiori ki o rātou kāinga I nāia nei, nā reira kua oho rātou ki te whai te kano ārai hei whakamarumaru I a rātou. Hei tā Chelsea Hoete o te mangukaha tokorima wāna tamariki ko te mea pakeke e waru ngā tau, ko te mea pōtiki kātahi anō ka whānau mai. Hei tāna he pai ngā rā o te mangukaha kia matāra rātau ki ngā kino o te kōwhiori o tira ki te kaha o tāna ngau I te tangata e kano ārai koreana. Nā, hei tā pēni hēnare, minita I ngā take whare Māori, e mīharo ana ia ki te auahatanga o ngā kaupapa whakatū whare Māori, e haere ana I roto I ngā rohe Māori o te motu I tēnei wānei, kia tahuri ake tātou.
I te whare hou I te rānei ki te atua hau, I ngā solar panels ki runga I te tuanui o te whare, e hoa ko te tahi, ko te pakihi, e mahi ana I tērā mahi, anā he pakihi Māori ki roto o Tauranga. Nō reira ai ko ngā Māori katoa, ko rātau kē te hunga, e hanga ana I uenei whare. Nō reira ai kaua ko ngā tari I kāwanatanga me te iwi anake engari ko ngā pakihi Māori katoa e tautoko atu ana I tēnei kaupapa.
Kua rere ngā karakia kia tū ai he kaupapa whare ki roto o Kaikohe. Hei tā Nora Rāmeka o te runanga o Ngāti Rehia ka nui te mihi kia Yakas Construction I te mea he pakehi Māori tēnei I tipu ake I whanake ake I te tai tokerau. Ā, kei te mahi nui hei oranga mō ngā Māori o te tai tokerau. Hei tāna kua mutu te wā e rere atu ai te nuinga o ngā moni hanga whare a te kāwanatanga ki ngā umanga Pākehā. Ara, kua tai kē ki te wā me mātua whakarangatira I ngā pakehi hanga whare Māori. Ko Yakas Construction tētahi o ngā pakihi e kōrerohia nei e ia, ā ko Martin Yakas te kai whakahaerea Yakas Construction he uri no ngā tirehia. Ine ngeto ko ngā hā kinikina.
From November 28th, it'll be illegal to smoke in cars with kids present. I did it for my nine mokopuna.
For my kids.
El Tamariki.
They are healthy.
Helps them flourish and thrive.
What could be more worth it?
Drive smoke free for Tamariki.
Futuporo, ko whakaingoatia ngā kapa o te Futuporo ngai o. He Māori kei roto I te kapa Moana Pasifika e hoa mā, rā ko Enari Eretara me Lincoln McClatchy o te kapa Māki Pai o te matau a Māui. Ko Haere Iti Hetet, rāwa ko Te Ahiwaru Sirika Taveta, kei roto I te kapa o ngā Fijian Drua. Ko Josh Ioane, tetahi Māori, ko whakawhiti kapa ara I ngā kahupeka ki ngā rangatira o te Waiariki me Waikato. Hei tāna kei te tino rata ia ki te ahurea Māori o te kaparangatira, ko ia tetahi take nui I whakawhiti ai ia. Ko nuku a te toeroa tahuri o rangi I ngā rangatira ki ngā whatu moana. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.